Isso. Claude, felicitações por o Montino, mas é Gutsinda. E João onde raba e tombará, Mojegura, Nikipe, a Pyramids, a Champions League. Isso é diriva da Curamo. This time around, Nichin a capitene, o avô da Curidro e a Pyramide, e Chizeru raba com os lapé, e não é para o Sanya Nichin. This time around, I think it's the call, Mushawara goes to the pyramid.
That's what I'm going to do.
Claude, ntago bisanzwe ko buri gihe mutarenga raundi ya mbere uyu mwaka nk'ibyo Romario yari akomejeho murabona ko raundi ya mbere n'ubundi muzayirenga mukajya muri raundi ya kabiri mukajya mu matsinda
cyane n'ubundi twayirengaga tuzayirenga tujye mu yindi tsinda
iyo urebye imikinishirize y'umutoza ukareba nuko muhagaze mu kibuga ubona ko hari umutoza uzagira icyo abafasha
umwaka mwiza afite byinshi afite agomba kuduha umutoza uzi ari amarushanwa tuzajyamo arayazi cyane rero ni umutoza mwiza umutoza adufasha muri byinshi muri shampiyona y'u
Rwanda ndagaruka njye kuri umukino wumuje n'undi wa Bugesera mu by'ukuri ni umukino wabagoye kwinjira n'iki kitagenze neza cyane ku ekipe n'iki kitagenze neza
kitagenze neza
twajemo mwinjiye mu kino mu gice cya kabiri imitambiro ibijyanitse gute timu ya mbere
twakinye tubona amahirwe twayatsinda ajya mu indi kipe iratsinda bose abari abakinnyi bose ni APR batsinze ajya mu kipe yindi iratsinda tubonereza irita
bivuze ko APR zose ari nziza
cyane rwose
Claude dusoza uragira ubutumwa ugenera abafana kuri ino sezo kuko sezo ishize mwatwaye shampiyona uno mwaka nabwo mushobora kwitwara murimo kwitegura kujya mu matsinda uragira ubutumwa ugenera abafana noneho utubwire no ku bakinnyi bashya baje urabona ko ari abakinnyi koko bazabageza mu matsinda kafu Champions League uno mwaka
arakina kubwira cyo naweze mbivuga abafana babe ekipe ya hafi ahubwo biyongeye kuko banganaga kiyongeraho abandi baze basapotinga ekipe natwe abakinnyi uvuze bashyashya baguze ni abakinnyi beza ni abakinnyi beza umukinnyi wese urimo raperi ari kuri revo ryo gukinira raperi nicyo nakubwira cyo muzagenda neza
Claude ku itariki 17 murakina na Power Dynamos ku bwanyu ni umukino mufata gute n'abantu muziko muzafacinga pyramid
ni umukino tugiye kwitegura neza ni umukino tugomba gutsinda kugira ngo yaba ari shampiyona yaba ari amarushanwa tuzakina tuyinjiremo tumeze neza
ku bwawe n'igipimo nyacyo
iki cyane rwose
sako murakoze cyane
thank you so much